Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. His presence is sweet. Thank you, Lord. If you wish, you can open your Bibles with me. Today we're going to start in 2 Corinthians 5th chapter. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. We have learned that we must be born again. Nicodemus came to Jesus by night. He said to Jesus, "We perceive that you do these things, things that only one with whom God is, they can only be done by God." And of course Jesus says, "You must be born again." And we've learned that the reason we needed this new birth is because we were born into the world, every one of us without exception. We were born spiritually dead. We also learned that the law could not bring life. There was no law given by which life might be obtained. Only through Jesus could we have life. And so we learn that by putting our faith in Jesus, in that very moment, that instant, God the Father exercised exceeding great power. The same power that he exercised on Jesus. And he raised us from spiritual death to spiritual life with him. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we're going to pick up here in 2 Corinthians
5:17.
Paul writes, he says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." 2 Corinthians
5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya.
If we have put our faith in Jesus,
ikiwa tumeweka imani yetu kwa Yesu,
then we are in him.
Na inamaanisha tuko ndani yake.
And we are born again through him.
Inakuwa tumezaliwa upya.
And Paul says that the result is,
na Paulo anasema ati chiku lake ni,
is that we become a new creature. And that new creature, in the original language, is talking about something that is completely new, unprecedented, novel, uncommon, unheard of. And that word creation could be translated creature. So what Paul is saying is, those of us who are in Christ, we've become a new creation, a new creature. And to make sure we understood what he was saying, he emphasized that old things are passed away. And the old things he's referring to is the original condition. The things that were have perished, have died. What we once were is no more. We have been made completely new. Through our faith in Jesus,
kupitia imani yetu kwake Yesu Kristo,
we have come into a new existence, completely new, just like He is.
Tumekuja kwa upya kwa vitu vyote.
Praise you, Lord.
Amen.
The result of this, of course, means is that we no longer have that sin nature. Do you remember we learned, I believe, on the second day that the result of having that the sin nature, that death nature, was that wickedness came forth from man. Adam and Eve were created in the image of God in the garden. They were without sin. And they did sin. And death came to them. Now we understand that God drove them out of the garden, and that after having died spiritually, they had children. And Paul explained to us that everyone born of flesh is flesh. So their children were spiritually dead just as they were. So who taught Cain to do evil? Who taught Cain to murder? Surely Adam and Eve didn't. Where did that come from? It came forth from the dead nature. But Paul tells us that we've been made new creatures. The old is gone. That nature that could produce death, it's gone. And the result is, now we're new creatures like Christ. But there's an issue that we see, and that is, even though Alain is born again, restored to that image that Adam had, created in the image of God, there's still sin that I see in my life. So today we're going to try to learn and understand why and how we need to deal with sin. Again, I repeat that there is no law by which life can come. That law is not how we're going to deal with sin. That the only thing law can do is put a guard on sin. If there's a desire in me to take things that don't belong to me, as a born-again Christian, my new nature tells me that's wrong. But there may still be that desire to do it. So how am I going to deal with the sin? It won't be through law. Turn with me now to Romans chapter 12. Verse 1. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Basi ndugu zangu nawasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana.
Paul is writing to Christians.
Paulo anaandikia wa Kristo.
And in the second verse,
na katika mstari wake wa pili,
he instructs the Christians
anawaambia wa Kristo
that they should not be conformed to the world,
ya kwamba wasichukue mfano wa dunia,
but that they should be transformed by the renewing of their mind.
Lakini wabadilishwe kwa kubadilisha nia yao.
Yet in 2 Corinthians 5:17,
Wakorintho wa pili 5:17,
he said that we are new creatures and the old had passed away.
Ya kwamba sisi ni viumbe vipya na ya kale yamepita.
What transformation do we still need?
To enlokrok mane ainano.
Why would he instruct us to be transformed if we have already been transformed?
Eriki momio onyiso ani onego walok pachwa ka tayari osewaru waselokore.
What we need to understand is that it is our spirit that has been born again.
Tunapaswa kuelewa kwamba ni roho zetu ndio imezaliwa upya.
Turn with me to 1 Thessalonians chapter 5.
Wadiure wa Thessalonika mokuongo abich.
1 Thessalonians chapter 5, Paul writes, he says, "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ."
1 Thessalonians 5:23.
We have to understand
that
we were created as a three-part being.
Ya kwamba tulizaliwa kwa utatu.
And the three parts work together as one.
Na utatu huu fanya kazi kwa pamoja.
So much so that sometimes it's hard to discern which part is which.
Na inakuwa ngumu wakati mwingine kujua ni sehemu gani ambayo sasa inatenda.
But I am a spirit.
To an roho.
I have a soul.
To an giroho, an gichurin,
and I possess a body.
To an giringroho.
So we are a three-part being.
Sasa sisi ni sehemu tatu.
And when we were born again, it was our spirit that was brought from spiritual death to spiritual life.
Na tulipozaliwa upya ni roho yetu peke yake ndio ilitolewa ilifufuliwa kutoka kufa kwenda uzima.
And in Romans 12, Paul was saying that we must be transformed by the renewing of our mind.
Na katika Warumi 12, Paul anasema kwamba ni lazima tubadilishwe kwa nia.
And our mind is part of our soul.
Na mawazo yetu pia yabadilishwe.
So to understand this,
na kuelewa haya,
I possess a body.
Mimi ni mwili.
And my body is kind of like my earth suit.
Na ni kama mwili wangu, ni kama
my earth suit.
Yani hiyo mwili wangu ni kama ndio mwili wa dunia. Ndio suti ambayo ninavaa nikiwa duniani.
In order to live in this world,
ili nipate kuishi katika dunia hili,
we need a physical flesh and blood body.
Lazima tuwe na mwili wa kiasili.
Without a physical body, I can't touch things or manipulate
things. Bila mwili ya kiasili hatuwezi tukaguza dunia.
But without my soul and spirit, my body is just flesh. It's just a shell.
Ni bila roho na nafsi mwili wetu haiwezi ikawa.
When people go into outer space,
na watu wakienda kwa nchi zingine ama viumbe vingine vya bingu,
they have to wear a space suit.
Wanavaa ile mwili ya mwili wa dunia hizo. Ya anga hizo.
And if they don't wear the space suit,
na bila kuvaa mwili za anga hizo,
they can't be in outer space.
Hawawezi kuwa kwa anga hizo.
They will die. But if they couldn't die, if they would continue to live,
na kama ingefaa wazidi kuishi,
the conditions of space would not allow them to do anything.
Ile hali ya viumbe vile havita wakubalia kuishi.
So in a similar way,
na kwa njia hiyo,
our bodies are our earth suit.
Ili mwili yetu ni chombo cha dunia.
If I feel affection for my brother Luke,
ikiwa nimeguzwa na ndugu wangu Luke,
it's not my body that's generating that affection.
Assume mwili wangu ndio inaleta hali hiyo.
It's coming from me, my spirit and my soul.
Inatoka kwa roho yake na nafsi yake.
And my body obeys my spirit and reveals or shows.
Na roho yangu inakubaliana na nafsi yangu alafu ninatoa mwili wangu na mguza.
So the body carries out the will of the soul and the spirit on earth.
Sasa mwili inatimiza mapenzi ya roho na nafsi.
Our soul,
roho yetu,
is comprised of three parts.
Pia ina sehemu tatu.
Our mind,
mawazo yetu,
our will,
nia yetu,
and our emotions.
Na tabia yetu. Hisia.
The soul has not been renewed.
Roho haijaupishwa.
It has not been regenerated when we were born again.
Haijazaliwa upya wakati tumezaliwa upya.
And that's why Paul commands us or instructs us.
Ndio sababu Paulo anatuambia
that we be transformed by the renewing of our mind.
Ya kwamba tubadilishwa kwa kubadilisha roho na mawazo yetu.
That is to say that we would change the way that we think.
Inamaanisha kwamba tutabadilisha njia ambayo tunavyowaza.
To the way that God thinks.
Na tuenende njia ambayo Mungu anavyowaza.
And if our mind is renewed to God's ways.
Na ikiwa mawazo yetu yamebadilishwa ikaelekea Mungu.
Renewed through His word.
Kulingana na neno yake,
then our soul will act in accordance with His word.
Sasa roho yetu pia itafanya kulingana na nafsi yetu.
So our soul has a mind, a will, and emotions.
Sasa utu wetu una sehemu au tatu pia.
And emotions are a good thing.
Na hisia zetu pia ni nzuri.
But we're not to be controlled by our emotions.
Lakini tusielekezwe na hisia zetu.
So if I'm feeling sad,
sasa ikiwa kuna wakati ambayo nasikia sina furaha,
or perhaps even angry,
ama pengine nimekasirika,
I won't allow those emotions,
sitakubali hisia hizo,
to dictate how I will behave.
Iongoze jinsi ninavyokuwa ninatenda.
Even if I feel anger,
hata ikiwa ninahisi mimi nimekasirika,
I won't allow that anger to bring me to murder.
Sitakubali hiyo hasira inielekeza kwa kuua.
Emotions are good, but we don't let emotions control us.
Hisia ni nzuri lakini tusiache yachukue nafasi kwa maisha yetu.
We have a will.
Tunayo nia.
God gave us a free will.
Tulipewa nia iliyo wazi.
From the very beginning,
tutokea mwanzo,
God didn't want robots or people who had no choice.
Mungu hakutaka watu ambao hawakuweza kuchagua.
He wanted to have a relationship with people who had the ability to choose that relationship.
Alikuwa anataka hawe na uhusiano na watu ambao wangeweza kuchagua wanachotaka kutenda.
That has never changed.
Hiyo haijabadilika.
But our will must be conformed to
lakini
God.
Hisia zetu lazima ibadilishwe.
In Luke chapter 1,
katika Luka sura ya kwanza,
the other day we were talking about Mary.
Tulisoma juu ya Maria juzi.
And the angel Gabriel came to speak with her.
Na malaika akapata nafasi kuongea naye.
And he announced to her that she'd be pregnant.
Na akamtangazia kwamba atapata mimba.
And that the pregnancy would be the result of the power of the Holy Spirit coming upon her.
Na hiyo mimba itatokana na uwezo wa Roho Mtakatifu.
And it is for that reason that he would be known as the Son of God.
Na ni kwa njia hiyo ndio atakuwa anaitwa mwana wa Mungu.
Now we can understand that maybe that wasn't something that Mary would want.
Tunaweza kuelewa kwamba hicho sio jambo ambalo Mary pengine hangependa.
In that day and age,
lakini wakati huo,
a woman who was found to be pregnant outside of wedlock,
yule mwanamke ambaye hangepatwa kwamba amepata mimba na hana bwana,
was deemed to be an adulteress.
Na alikuwa anaitwa msinifu.
An adulteress was usually stoned to death.
Na mtu msinifu, mwanamke msinifu alikuwa anapigwa mawe tangu mpaka kufa.
If she wasn't stoned,
kama hangeweza kupigwa mawe,
at the very least for the remainder of her life, at the least for the remainder of her life,
ni kama kidogo wangefanywa kuoa,
people would look at her and judge her and criticize her.
Watu wangeweza kumuona na kumhukumu na kumdharau.
So God was asking her to do something that was scary.
Sasa Mungu alikuwa anamwambia afanye jambo ambayo ilikuwa inaogopesha.
Uncomfortable.
Kitu ambayo haikuwa vyema.
Dangerous.
ilikuwa kitu hatari.
And her response was,
na jibu lake lilikuwa,
let your will be done.
Ya kwamba mapenzi yako itimizwe.
She had a will of her own.
Alikuwa na hisia yake.
But she submitted her will to that of the Father's.
Lakini akaacha hisia yake kwake Mungu.
Jesus did the same thing.
Yesu naye alitenda jambo kama hayo.
We understand that Jesus was fully man.
Nielewa kwamba Yesu alikuwa binadamu kamili.
Therefore he also was a three-part being.
Sasa yeye akawa binadamu kabisa.
With a mind, will and emotions.
Na mawazo, roho na hisia.
And he had a will of his own.
Alikuwa na hisia yake mwenyewe.
In John chapter 5:19, Jesus said that he could do nothing except what he saw the Father do.
Yesu akasema hangeweza kutenda chochote bila tu vile baba yake anavyotenda.
And yet Satan said to him in Matthew 4,
Na Yesu akasema kwa Mathayo 4,
speak to these stones that they be turned into bread.
Satani akamwambia katika Mathayo 4 kwamba ongea na haya mawe yabadilike yawe mkate.
So when Jesus said that he could do nothing except what he saw the Father do,
na Yesu aliposema kwamba hangeweza kutenda chochote ila tu vile baba anavyotenda,
he wasn't saying that he lacked the ability or the power,
sio kwamba anasema kwamba alikuwa na uwezo na nguvu,
but rather that his will was submitted to the Father's will.
Ya kwamba mawazo na hisia zake zilikuwa zimewekwa chini ya yake baba, ya baba yake.
And this went on for all of Jesus' life.
Na hii ilienda hivyo kwa maisha ya Yesu Kristo. Iyo maisha yote ambayo Yesu Kristo aliishi.
Until the very end,
mpaka mwisho,
when he was in the Garden of Gethsemane,
wakati alikuwa katika bustani la Gethsemane,
and he was praying before the Lord,
na alikuwa naomba Mungu,
and he was in great torment about what he was about to encounter.
Na alikuwa katika uzito na shida rohoni.
He knew the horror of the cross.
Alikuwa ameojua uchungu wa msalaba.
And he knew the horror that came after the cross.
Na alikuwa amejua uchungu ya baada ya msalaba.
That he was going to descend into hell.
Ya kwamba alikuwa aende pale jehanamu,
and suffer the penalty of all iniquity,
na apate mateso yote ya dhambi,
and having emotions as we had,
na apate alikuwa na hisia kama zetu.
It was a torment for him.
Ilikuwa ni kuteswa kwake.
And his words were,
na maneno yake yalikuwa haya,
Father, if there be a way,
Baba, ikiwa ni mapenzi yako,
take this cup away from me.
Utoe kikombe hili kwangu.
Lord, if there's another way where we don't have to go through the cross,
kama kuna njia nyingine ila tu tusipitie msalaba,
Lord, that's the way I want to go.
Hiyo ndio njia ningependa niapite.
But Father, not my will, your will be done.
Lakini akasema sio kwa mapenzi yangu Bwana, lakini mapenzi yako.
Jesus submitted his will to the will of the Father.
Yesu aliweka mapenzi yake chini ya mapenzi ya Mungu.
So we have emotions, we have a will.
Sasa tunahisia, tuna hali ya mapenzi ya kupenda.
We also have a mind.
Tuna mawazo pia.
The mind is our intellect.
Yani mawazo yetu ndio uwerevu wetu.
The mind is where we make decisions.
Ni kwa mawazo yetu ndio tunakata kauli.
But the problem is when we were born again,
lakini ni kwamba tukizaliwa upya,
we came into this new life,
tunakuja kwa maisha haya mapya,
with a soul that was formed by the old life.
Na ile roho ambayo iliumbwa na maisha ya zamani.
We have a spirit.
Tuna roho.
That is the part of us that was formerly dead.
Hiyo ndio sehemu yetu ambayo ilikufa,
but has now been made alive.
Lakini imeupishwa ikawa hai.
And that's the part of us that is the life of Christ.
Na hiyo ndio sehemu yetu ambayo ndio maisha ya Kristo.
Our spirit is the part of us that communes and has intimacy with the Father.
Hiyo roho yetu ndio sehemu ambayo inakuwa na ushirika na Mungu.
That's why Jesus was, when he was talking to the Samaritan woman,
ndiposa Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke Msamaria,
he said to her, there's a time coming and now is,
akasema kuna wakati inayokuja na wakati umefika,
that people will worship in spirit and truth.
Wakati watu wataabudu kwa ukweli na kwa roho.
Prior to the new birth,
kabla ya kuzaliwa upya,
people could not commune and have intimacy with the Father.
Watu hawangekuwa na ushirika wa karibu na Mungu.
Because they didn't have the right nature.
Kwa sababu hawakuwa na hali iliyo sawa mbele ya Mungu.
So we were originally born of corruptible seed.
Sasa asili tulikuwa tumezaliwa na ile mbegu inayooza.
But now we're born again.
Na sasa hii tumezaliwa upya.
The problem is that corruptible seed has had influence.
Ya kwamba shida ni kwamba ile mbegu inayooza inatuongoza.
Thank you, Jesus.
Amen.
Our physical bodies will eventually die and return to dust. God will give us a new body. And while we continue to live on this earth in this body, our physical life is to be governed by God's promises. These are the promises provided through the death and resurrection of the Lord Jesus
Christ.
So for example, if you are sick, one of the promises are that by his stripes we are healed. If we have financial needs, there is a provision of finances through Jesus. Hallelujah.
Amen.
Jesus.
Amen.
So we need to live in this physical body according to God's promises.
Sasa inafaa tuishi katika mwili yetu nayo, lakini kulingana na mapenzi ya Mungu.
And we understand that we obtain these things by faith.
Na tunaelewa kwamba haya mambo yote tunayapokea kupitia imani.
Faith is birthed in our spirit.
Ile imani inazaliwa kwa roho yetu.
But doubt comes out of our soul.
Lakini kifo inatokea roho yetu.
And so our soul must be transformed and renewed.
Sasa roho yetu lazima ibadilishwe na iupishwe.
God will not do that for us.
Mungu hatatutendea hayo.
Our soul must be made to conform.
Roho yetu lazima ifanywe.
It must be made to conform to our new nature.
Ifanywe ilingane na hali yetu mpya.
And each and every one of us as individuals have that responsibility.
Na kila mmoja wetu wana jukumu hilo.
Your pastor cannot birth faith in you.
Pastor wako, mchungaji wako, hawezi akazaa imani ndani ya roho yako.
Your pastor cannot bring you to a place of overcoming sin issues.
Unajua pastor hawezi kuweka kufanya ile hali ya dhambi itoke ndani yako.
Your pastor can't walk your Christian walk for you.
Pastor yako hawezi akafanya mwendo wa Kikristo, hawezi akakufanya utembee mwendo wa Kikristo.
That's what we have to do for ourselves.
Hiyo ni jukumu letu, lazima tufanye sisi wenyewe.
You know, if I'm in distress, I can get encouragement from my pastor.
Naweza kuhimizwa kutoka kwa mchungaji wangu.
But after that, it's up to me.
Na baada hayo, ina jukumu langu.
Thank you, Jesus. God won't do it for you.
Mungu hatakutendea.
He has given us new life.
Ametupa maisha mapya.
And he has told us that out of that life,
anakasema hiyo maisha,
we have everything we need to be conquerors and victors in this world.
Tuna vitu vyote tunavyohitaji ili tuwe washindi katika dunia hili.
Our soul has been conformed to the original nature.
Roho yetu imebadilishwa ikawa sawa na maisha yetu mapya. Maisha yetu mapya, yani maisha ya kwanza kabla ya Adamu kutenda dhambi.
Originally we were born of a corruptible seed.
Mwanzo tumezaliwa na ile mwili ambayo inaoza.
And that corruptible seed has conformed the content of our minds.
Na ilo mwili ama hali ya kifo kile kina ni kama kinateka mawazo yetu.
And we need to renew our minds to the content of the incorruptible seed we've now been born of.
Inafaa tubadilishe mawazo yetu ili yambatane na kile ambacho sasa kiko ndani ya roho yetu na ambayo ni maisha mapya.
Now if we think of a seed,
tukifikiria mambo ya mbegu,
and for example an orange seed,
tuseme tu ni mbegu ya machungwa,
inside this tiny little thing,
ndani yake kuna kitu kingine kidogo hivyo,
is contained everything necessary to bring forth an orange tree
wacha ile kifuniko chake, kuna kitu ndani yake ambaye imebeba maisha yote ya ile mbegu.
And eventually orange fruit.
Alafu ikishatoka inamea, alafu tena inazaa matunda.
Inside this seed,
ndani ya ile mbegu,
are all the instructions needed.
Kuna ile maagizo yote
to eventually produce orange fruit.
Ambayo inahitajika ili ile mbegu yote na izae matunda.
Does anyone plant watermelon seeds?
Ukipanda ile mbegu ya watermelon,
expecting oranges.
Na utarajie machungwa.
Doesn't happen that way.
Haiwezi kutendeka.
Because in that seed,
kwa sababu ndani ya ile mbegu,
are very specific instructions.
Kuna maagizo ya kabisa kamili.
It's the same with a human being.
Ni sawa na binadamu.
I have white skin.
Anayo ngozi nyeupe.
In case you hadn't noticed.
Unajua hiyo.
Why is that?
Ni kwa nini?
It's because of the seed from which I was born.
Ninatokana na ile mbegu alichokuwa amezaliwa kutoka.
I'm only this tall, I'm only this big.
Ye ana urefu huo tu na mwili ni hivyo tu.
And all that has to do with the seed from which I was born.
Na hilo inatokana na mbegu, mbegu iliyomzaa.
Turn with me to 1 Peter.
Tuende katika Petro wa kwanza.
Chapter 1, verse 23.
Sura ya kwanza mstari wa 23.
Paul writes, or sorry, Peter writes, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever.
1 Peter 1, 23. Petero kwanza, moja, 23. Kwa kuwa, mmezaliwa mara ya pili, ile isiyo haribika, kwa neno la Mungu, lenye uzima, lidumulo hata milele.
So Peter is saying that we have not been born of corruptible seed.
Petero anasema kwamba hatujazaliwa na mbegu iliyo inayooza.
Something that is corruptible,
kile kitu ambayo inaoza,
is something that is either decaying or subject to decay.
Ni kitu ambayo ni kama ni kitu ambayo inaoza.
It is corruption.
Hiyo ndio maana yake kuoza.
And it is something that is being altered from the original.
Na ni kitu ambayo imetolewa kwa asili yake.
But an incorruptible thing,
lakini kile ambacho akiozi,
does not contain decay or death.
Haiwezi ikaoza.
It is not liable to corruption.
Haiwezi ikaoza.
And it is imperishable.
Na haiwezi ikafa.
Incorruptible,
ile inayooza,
is something that cannot be corrupted.
Ni kile ambacho ile ambayo haiozi, haiwezi kufanywa kile ambacho kinaoza.
And there is no corruption in it.
Na hakuna kuoza ndani yake.
The reason we still see sin in our lives,
jibu ni kwamba bado ni dhambi tu maishani mwetu,
is because of our soul and our flesh.
Ni kwa sababu ya roho yetu na mwili yetu.
However, in the incorruptible seed,
lakini katika ile mbegu ambayo haiozi,
we will find God's plans and purposes for our life.
Tutapata mipango zote za Mungu maishani mwetu.
Just like an orange seed has instructions,
vile tu ile mbegu ya machungwa ina vielelezo,
to produce an orange tree and eventually fruit,
ya kutoa miti na kuota matunda.
This life that we've been born of,
hii mwili ambayo tumezaliwa nayo,
this seed that we've been born of,
hii mbegu ambayo tumezaliwa nayo, yani ile mbegu ya roho ambayo ina uhai,
has very specific instructions,
ina vielelezo kamili.
And these instructions, in terms of the purposes or the plans of God for our lives,
na vielelezo vyake vina mipango na vitu vyote vya Mungu,
are very specific.
Na hizo vielelezo ama mipango ni kamili kabisa.
And very personal.
Na ni za kila mtu binafsi, ni za kama ni yako, ni yako binafsi.
We're not all called to be teachers.
Sisi zote hatujaitwa ili tuwe walimu.
We're not all called to be pastors.
Hatujaitwa sisi zote tuwe wachungaji.
Evangelists and so forth.
Ama wainjilisti ama wengine.
And two teachers,
na walimu wawili,
don't have the exact same instructions.
Hawana vielelezo ama instructions sawa.
The instructions in the seed of this teacher,
mwalimu huyu ana vielelezo vyake,
may send him to teach in Kenya.
Ameambiwa aende afundishe hapa Kenya.
And the instructions in the seed of this teacher,
na ile vielelezo kwa mbegu ya mwalimu mwingine,
may have him stay in Canada.
Pengine wanaambiwa wenyewe mtaishi kule Canada.
I have two girls, two daughters.
Mimi nina binti wawili.
My eldest daughter is 16 and a half.
Binti wangu kubwa ni miaka 16 na nusu.
And the youngest is 14.
Na mdogo ni miaka 14.
And for several years already now,
miaka mingi iliyopita,
part of the educational process at back home is to prepare the students to look at what their future might be like. Will you go to school after high school? What kind of education will you follow? Will you be a doctor? Or maybe a lawyer or a government employee?
Or
what are you going to do with your life? But we have been teaching our children since a very young age that God has a plan and a purpose for them. And God is not keeping it as a secret from them. God wants them to know His plan and purpose for them. And that plan and purpose is found in the seed, the life from which they're born. And so we have taught our children to seek God for the plan and purposes for their life. In this seed is also contained the fruit of the Spirit. In Galatians chapter 5, we see in verse 22 that Paul lists the fruit of the Spirit.
Matunda ya roho.
And we'll just read a few here. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and so on.
Tano ishirini na mbili. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, hisia, na mengine.
Now here it says the fruit of the Spirit.
E anasema tunda la roho.
And most Bible translations,
na katika tafsiri mengi ya Biblia,
indicate that this is the fruit of the Holy Spirit.
Inaonyesha kwamba, inasema kwamba hili ni tunda la Roho Mtakatifu.
And that was an error in translation.
Na nafikiri hiyo ilikuwa sio sawa.
Because it is in fact the fruit of our new spirit. Love, joy, peace, long-suffering, they're the fruit of our new nature. And very briefly, the reason they translated that Holy Spirit is because in the Greek, the word for our new nature, our spirit, and the word for Holy Spirit are the same word. It's the word pneuma.
Inaitwa pneuma.
P-N-E-U-M-A.
N-U-E-M-A.
Pneuma.
Pneuma.
That word is the same word used for Holy Spirit and our new nature. And the way we're going to know whether or not it's Holy Spirit or our new nature is by allowing Holy Spirit to teach us and to leave Scripture in their context. If Paul is saying that this is the fruit of the Holy Spirit, and there's no joy in my life, then I will say that it is the Holy Spirit's responsibility.
na tutasema kwamba hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu.
If there's no patience in my life,
kama hakuna utulivu ndani ya maisha yangu,
I will say I hold the Holy Spirit to account.
Tasema kwamba hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye amekataa kunipatia utulivu huo.
Why is the Holy Spirit not exercising this in my life?
Ni kwa nini Roho Mtakatifu hawezi kuleta utulivu katika maisha yangu?
It's not the fruit of the Holy Spirit.
Sio tunda la Roho Mtakatifu.
It is indeed the fruit of our new nature.
Ni tunda la hali yetu jipya.
We're going to carry on a little bit faster here because we're running out of time.
Tunataka tuende kwa haraka kidogo kwa sababu muda unaenda.
So we have seen so far that our soul and our body are not renewed or regenerated.
Tumeona kwamba miili yetu na roho yetu haiupishwi.
Turn with me to Romans 8.
Twende katika kitabu cha Warumi 8.
In this passage, Paul gives us instruction.
Katika andiko hili Paulo anatuagiza.
And he teaches us how to deal and how to contend with sin.
Na anatufundisha jinsi ya kuambatana na dhambi. So kuambatana na dhambi.
Let's start in 8 verse 10.
Tuanze kwa mstari wa 10.
And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness.
Inasema kwamba na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho zenu hii hai kwa sababu ya haki.
So here again we see the word spirit translated as Holy Spirit.
Hapa tena tunaona ilo neno roho kubadilishwa.
It should have been translated as our spirit, our new nature. And so we could read it like this. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but your new nature is life because of righteousness. So what we saw is that because of sin, the body is dead.
Kitu ambayo tuliona ni kwamba kwa ajili ya dhambi mwili yetu ilikufa.
When Adam and Eve sinned,
wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi,
sin and death and corruption came to them.
Uovu na kifo iliingia katika maisha yao.
And out of that death and corruption came wickedness.
Na hiyo na baada hiyo sasa kifo na uovu ukaingia.
And so now we're born again and our life inside us is righteousness.
Na ikiwa tumezaliwa upya na maisha iliyo ndani yetu ni maisha ya haki.
But our unrighteous or unregenerated bodies are still dead.
Na miili yetu ambayo haijaupishwa bado limekufa.
Verse 11.
Mstari wa 11.
It's very dark. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you.
Lakini ukikiwa roho yake yeye aliye mfufua Yesu Kristo wafu amekaa ndani yenu, yeyote aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu.
Once again this has been translated as Holy Spirit.
Mara nyingine tena hii pia imetafsiriwa kama Roho Mtakatifu.
Thank you. But it's actually referring to our new life, our new nature.
Lakini inaongea juu ya hali yetu mpya.
And so we could read it like this.
Sasa ingefuatu isome hivi.
If the spirit or life of him that raised up Jesus,
ikiwa roho ama maisha ya yule aliyefufua Yesu Kristo,
from the dead dwell in you,
na kutoka kwa wafu angekuwa ndani yenu,
he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his life that dwells in you.
Yule aliyefufua Yesu Kristo pia atafufua kwa maisha yake aliyeweka ndani yenu.
And Paul is giving us this instruction, this teaching.
Na Paulo anatuagiza ama anatupa mafundisho hayo haya.
That even though our body and soul has not been regenerated,
ya kwamba ingawa mwili yetu haijaupishwa,
the life that is within us,
maisha ambayo iliyo ndani yetu,
that life that's in the image of God,
na maisha yale ambayo iko kwa mfano wake Mungu,
through that life we will bring life to our bodies.
Kupitia maisha hayo tutaleta uhai ama uzima katika roho yetu.
Verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh.
Basi kama ni hivyo ndugu ndugu tuwadeni si wa mwili kuishi kwa kufuata mambo ya mwili.
For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live.
Kwa maana kama tukiishi kwa mfano kwa kufuata mambo ya mwili, tuataka kufa. Bali kama mkiyafanya matendo ya mwili kwa roho, mtaishi.
What Paul is saying there is, if I make a choice,
Paul anasema ya kwamba nikiamua
to live according to everything that my flesh desires, my soul,
kuishi kwa njia ambayo mwili yangu anaitaka,
and I live according to every wickedness that comes to my mind,
na niishi kwa uovu wote ambayo yanakuja kwa mawazo yangu,
Paul is saying we will die.
Paulo anasema kwamba tutakufa.
And he's not talking about a physical death.
Na asongee juu ya kifo cha mwili.
Frequently and repeatedly in the word,
mara nyingi katika andiko,
the word tells us that if we live according to this way,
Biblia inasema kwamba tukiishi kwa njia hii,
we will die spiritually.
Tutakufa kiroho.
But he says,
lakini anasema,
if we through the Spirit, this is again our new nature,
ikiwa sisi kupitia roho,
do mortify the deeds of the body, we shall live.
Tubadilishe matendo ya mwili, tutaishi.
If by our new life, our new nature,
ikiwa kupitia maisha yetu mapya,
we mortify.
Tukabadilisha.
That word mortify literally means to put to death.
Kubadilisha hiyo asili inamaanisha kwamba kuifanya ife.
So with the life that is in me now,
sasa kwa maisha ambayo iko ndani yangu sasa,
I must put to death the deeds that want to come out through the body.
Lazima nifanye kufa zile tabia za mwili.
I'm not going to use the law.
Sitatumia sheria.
If I have an issue with anger,
ikiwa nina shida na hasira,
and there are certain people who always make me angry,
na naona watu kila wakati wananifanya nikasirike,
and it produces violence in me,
na inatoa ile hali ya vita ndani yangu,
Paul tells us that the way in which we're going to deal with that anger and that violence,
Paulo anatuambia jinsi ya kupatana na kukumbatana na hali hiyo,
will not be by law.
Haitakuwa kupitia sheria.
I could put myself under law.
Nikiweza kujiweka chini ya sheria.
Again, let's say Luke makes me angry.
Anasema kwamba Alain ananifanya nikasirike.
I could say I never want to see Luke again.
Nasema kwamba asitaki kumuona tena.
And then I stop being angry.
Na kweli nitawacha kukasirika.
The problem has not been resolved.
Lakini shida hiyo haijahusishwa, haijasuluhishwa.
That thing in the flesh is still there.
Ile kitu ya mwili bado ipo.
I can go 5 years without seeing Luke.
Naweza kwenda hata miaka mitano kabla sijamuona Luke.
And I rejoice, I'm free from the anger.
Nasema nimefurahi, mimi niko huru kutoka kwa hasira.
And then I meet Luke in the street.
Alafu naenda nakutana naye kwenye barabara.
And that anger is back in an instant.
Na tunakuta ile hasira inarudi.
There is no law by which life might be obtained.
Hakuna sheria ambapo maisha inaweza patikana ndani.
Only the life of God can deal with that.
Ni tu maisha ya Mungu iliyo ndani yetu.
And Paul tells us that it's through this life that we will put to death those deeds.
Na Paulo anasema ni kupitia maisha hili ya Kristo ndio tutafanya tabia ya mwili ipate kufa.
God won't do it for us.
Mungu hatatutendea hayo.
Our pastors can't do it for us.
Wachungaji wetu hawatatutendea.
Our parents can't do it for us.
Wazazi wetu hawawezi.
We have that responsibility.
Ni sisi ndio tuna jukumu.
Amen. Hallelujah.
Amen.
So how do we do that? How do we partner with the Holy Spirit?
Anasema ni tunawezaje kuwa kwa ushirika na Roho Mtakatifu?
To deal with our new spirit,
ili apate kuenenda pamoja na hali yetu upya.
To deal with the issues of the flesh. To deal with the issues of the flesh.
Ili yambatane na ile matendo ya mwili.
Well, we're going to do essentially a lot of what Pastor Jim has already taught us.
Inafaa tufanye mengi ambayo Pastor Jim ametufundisha.
The first thing we need to do, of course, is receive the baptism of the Holy Spirit.
Kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu.
So we have been born again.
Tumezaliwa upya.
And in Colossians chapter 1, verse 13,
na katika Wakolosai 1:13,
it says that we have been delivered from the power of darkness.
Tumekombolewa kutoka kwa hali nguvu ya giza.
And translated into the kingdom of his dear son. The problem is, we've been living according to the ways of an earthly kingdom, a spiritually dead kingdom, and we need to learn how to live in a different kingdom. I am a Mzungu in Kenya.
Yeye ni Mzungu katika hapa Kenya.
And you have very different customs than what I have.
Na mnayo mila ambayo ni tofauti sana na yetu.
And you need to teach me what your customs are.
Na inafaa mnifundishe jinsi mila yenu ilivyo.
And it's very easy for me to make mistakes and offend people.
Na ni rahisi sana mimi kufanya makosa kwa kukosa kufuata mila kamili.
Not because I want to,
sio kwamba ninapenda,
but because I don't know your customs.
But kwa sababu sijui mila zenu.
And so I need to be instructed.
Sasa inafaa nielekezwe.
And so we've come into the kingdom of God,
sasa
into the kingdom of Jesus.
Tumekuja katika ufalme wa Yesu Kristo.
And we have to learn how to live according to his ways.
Na inafaa tujue jinsi ya kuishi kulingana na njia zake.
And his kingdom.
Katika ufalme wake.
That's what the Holy Spirit does for us.
Hiyo ndio jambo ambayo Roho Mtakatifu inatutendea.
Amen.
Amen.
Very briefly repeating.
Kwa ufupi tarudia.
John chapter 14 verse 16.
Yohana 14 mstari wa 16.
Holy Spirit has been sent as another comforter.
Roho Mtakatifu ametumwa ili atuomboleze.
And in 14:26
atufariji.
Jesus said that Holy Spirit would be our teacher. That Holy Spirit would teach us all things. And then in John 16:13, he is the Spirit of truth sent to lead us in all truth. And so what we need to learn is how to work with Holy Spirit.
Sasa kitu inafaa tusome ni jinsi ya kufanya ama kutenda kazi na Roho Mtakatifu.
If he is our teacher,
ikiwa yeye ni mwalimu wetu,
we have to learn how to enter into his classroom.
Inafaa tuelewe jinsi kwa ya kuingia katika darasa lake.
Earlier today, Pastor Jim was telling us a story.
Mapema leo Jim alikuwa anatueleza hadithi.
Just over there in the office.
Pale pale katika ofisi.
And he told us that there were people who attended the college in the United States.
Ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wameenda kwa shule ya Biblia kule Amerika.
And they told him, we don't want to write the exams.
Anasema sisi hatutaki kufanya mtihani.
We don't want to write the papers.
Hatutaki kuandika makaratasi.
But we still want to receive the credits and graduate from your school.
Lakini bado tunataka tufanye zile alama na tupate cheti.
And he said, no, that doesn't work.
Na akasema hiyo haiwezekani.
He was the teacher, he made the decisions.
Alikuwa mwalimu na akafanya uamuzi.
We have to do things the way the teacher shows us to do them.
Inafaa tufanye mambo jinsi mwalimu ametuelekeza ama ametuambia tufanye.
And we were going to have to close right here.
Na inafaa tuyafundishe na tuyafunge kufikia hapo.
But we're going to try to pick this up again tomorrow.
Lakini tutaendelea kutoka hapa kesho.
We'll leave it with this.
Na tunaiacha na haya.
That we have received new life.
Ya kwamba tumepokea maisha mapya.
And we're going to use this new life.
Na tunaenda kutumia maisha mapya haya.
To contend with everything that is going on in our lives.
Na kukushikoko control kila kitu ambayo iko ndani ya maisha yetu.
Jesus said to Nicodemus,
Yesu akaambia Nicodemo,
what you are seeing is the kingdom of God in operation.
Kile unachoona ni ufalme wa Mungu ikitenda kazi.
You cannot understand or enter into the kingdom of God until you're born again.
Hauwezi kuelewa ama kuingia katika ufalme wa Mungu bila kuzaliwa upya.
So now we're in the kingdom.
Sasa tuko ndani ya ufalme.
And we need to do things the kingdom way.
Tunafaa tufanye mambo njia ya ufalme.
Not the way we've always known to do it.
Sio njia ambayo kila wakati tumejua kuyatenda.
Not the way everyone else is doing it.
Sio njia ambayo kila mtu pahali popote anayatenda.
But the way God does it.
Na njia jinsi Mungu anavyotenda.
Amen.
Amen.
Amen. So please stand.
Unaweza kusimama.